This music.
Beat that music up grinding.
Driver the best. Jela okay by number.
Yawe thinu nokda. Umani konda. Inu nokda. Umani sunga. Didina uma flesi abili pajaro. Alena matikonda sindu zika maenda. Katifuta ama tawa kumaseka Tisewa nyabawa tuzina kani zopeka Mizika mshiri nipo ni mulungu Amena manikonda manzindizi kanifuta Kama nitawa kume life ya limba Pamafuto pachi mwemwende nichetekera Kiwo badwa ntupila uchimo Satasha sakotwa kati uchita mushe Apembela upewe feva kupite Singoli la deili mewe afela mushe Matimula